Them call me Arobo. I'm in the hotel, yeah.
Vicky Pandas.
You baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar qua mesa. Sigino. Nipe sigino. Baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar qua mesa. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, wacheze kamare. Baby usiseme
no.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme. Ukifika gejani, chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah, yeah. Cheza kambumbu wapige kinanda. Wachie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga. Baby, cheza. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha. Icheza. Icheza. I've been waiting for this for a very long time, baby. Chueka waka kukanyesha na kukaka ukatena, baby. So let me take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that, yeah. I take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that, yeah. Baby Chaser, kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Baby Chaser, kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Hey, moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Baby, hihihi. Unavyo shikishikisha.
Sawa.
Ise moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Baby. Unavyo shikishikisha.
Sawa.
Ise moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Baby.
Hey.
Shikishikisha.
Sound for